queen of the bongo flavor, Shishi Twambu, baby. Yaka, Shishi, baby, Boleka.
Alelelele, alelelele,
Boleka, baby, Shishi Twambu.
Cause we're on the beat.
Record.
Yaka.
Nana, changaza, simwachi, abadan. Yem sumali mibati. Akigonga na gongelea, akichoma na chumele. Nana mfinyia kwa ndani. Kanzu nambalisha, mixa kumbekeza. Kama mtoto anajikuta, mume sogo vinda yaya. Kwangu haja kwaya, ukigusa waya. Niko razi, ni wakodi na nigambo. Wanilimie tamu yangu. Sishindani wala sina majigambo, bali nalinda pendo langu.
Shishi kigori, mibaro kigori. Shishi kigori, mibaro kigori.
Tole kaperi.
Shishi kigori, mibaro kigori. Shishi kigori, mibaro kigori.
Tole kaperi.
Wa samaki ananila pande zote, mechi moja sichoki tena, nampa raha zote. Kama msova mchezoni, kanzu nambalisha, mixa kumbekeza. Kama mtoto anajikuta, sogo vinda yaya. Kwangu haja kwaya, ukigusa waya. Niko razi, ni wakodi na nigambo. Wanilimie tamu yangu. Sishindani wala sina majigambo, bali nalinda pendo langu.
Shishi kigori, mibaro kigori. Shishi kigori, mibaro kigori. Shishi kigori, mibaro kigori. Shishi kigori, mibaro kigori.
Tole kaperi.